Hey yo, KB.
Snitch kajipange.
Snitch kajipange, taka ili la wauni weni snitch kajipange. Snitch kajipange. Snitch kajipange.
Gama men yo fma
Doto tunazo ishi kitambo tushazi ota Na washa kote kote mbele nyuma hini nyota Masela wagumu divoketi lasi monta Kama snitch weni kutuoni tutaku nyosha Chahajabu story zako ni kusu mangi kimambi Kachalaza kwa ndonga tisuti na nuka bangi Kutoko insta live na mademu paila grande Ukichangia made
Tito nangu mbona pambe
Unacho ni changanya umetoka jana sigimbi Halafu najifanya viwanja loko Sitimbi, punguza usnichi wako
Deo manambilimbi
Kisha tinga biaza hopa Ndo kabisa kama pimbi Kinachofanya sana na waza na fikiria Kasambaza skendo timuamba na kibamia Sina temani nawe na waza na fikiria Alikufu Akupei ndo mano na mchalazia Ushawai kuchomesha maskani likaja londo Matizo kakusaka kakutembeza kipondo Tenafanya kampe shukrani ya sadaka mzema ondo Mana plani za machizi situ kakuzike kondo Snitch kajipange taka ili la wauni weni snitch kajipange Snitch kajipange
Wey
Snitch kajipange
I'm sorry
Snitch kajipange taka ili la wauni weni snitch kajipange
Yeah, nikiwa na roso ni commandment Hey Kim, hey Kim Mbele yako kuna vyuma mat na gym Mbele yako kuna na him JKT, MIC Straight to the point watch Have you see, where have you been Kitaku na kona imenyoka straight Kitaku na boma linanyoka state Kichana voshona ni tatoa skate Miamala inavosoma ni ma milky shake Ni wadudu fresh Unaweza kupata dina ama bed rest Unaweza kupata jina ama cash bank Account zina soma soma namba za kichina Amount inapogoma tunaweka bonde bima Unavina, unajina Sasa unamiliki nini kama sio mwizi Unamiliki nini kama sio jeans Utamiliki nini kama sio pills Unamiliki nini kama sio iriz
Snitch kajipange taka ili la wauni weni snitch kajipange
taka ili la wauni weni